Amri Dola Magasiri, yeah.
Watch you be rank, rank.
Baraka kujuana nawe, na enjoy kupendwa nawe. Yote dangu na kupa wewe, moyo wangu mali yako wewe. Nimepata mke mwema, mwenye tabia njema. Kwako nia yangu njema, umepata mume mwema. Shika pete nivishe, nami nikuvishe. Shila wadu wasikutishe, enjoy leo siku yako. I love you, I love you, I love you, je t'aime beaucoup. I love you, I love you, I love you, je t'aime beaucoup. Wenye macho na midomo hatuwezi kushindana nao. Waseme watakacho bila kikomo. Oh, papalazi, radio za mbao, wanachafua sifa zako,
sifa zako.
Kisha wanachafua zangu,
sifa zangu.
Hawajui mindo laha yako, nawe ndo burudani yangu. Hey, I love you,
I love you,
I love you,
I love you,
I love you, je t'aime beaucoup. I love you,
jump it.